kwa gavumenti atuula aliyemu kono hajati Fatuma Ndesabaha asabye bana Uganda okwongera amanyi mu kwekebeza ekirwadde kya Mukenenya hata asangiddwa nga akirina ogenda maaso n'okufuna obujjanjabi kubanga gavumenti ya NRM ekoze bwezizingi okulaba ng'ekirwadde kino ekirinnya ku mpeete era wakati mu nkola eno basobodde okutandika okugabiranga bana Uganda eddagala erikendeeza ku kirwadde kino okufuna obujjanjabi obuweereere kye kimu ku gavumenti yesoose okukulembeza mu nkola oba mu nteekateeka y'okulinnya ekirwadde kino ku mpeete emikolo emikulu gigenda maaso wali mu disitulikiti y'e Bushenyi era nga Wamagwe buli kimu kitambulira ddala bulungi ono yeebazizza gavumenti eri mu buyinza olw'okufuba okujjanjaba abana Uganda kwakaka Mukenenya bwato n'asaba abana Uganda basigadde bonna batunulire gavumenti eri mu buyinza ku ekyo ekyetendo kyekoze mu kulwanyisa ekirwadde kino waba oliawo mu kalulu akajja hakabiri abiri mukaaga bagitunulira eriiso jjoji era bajongera ekisanja egere mu maaso buli famire mu